那。
It's so nice to get to come to the house of the Lord. I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when
Jesus drew near unto Jerusalem, ha tu barutu ba ile ba lelala ba bonela motse o halalala ngole ya ba batkala ba nyakalla ba re hore jwale na ibe mmuso o se o tla busetswa.
And this certain man that was telling or talking about a recent visit to Palestine, and he said that people now in the last year has been coming to a place that when they come up from the valley and look around the den, the same road that Jesus and the disciples were on at that time, when they see the city, they start to weep. You
know,
I believe there was something those disciples in those days felt that that the kingdom would be restored again.
Now it's almost time.
I believe that's the feeling that's on the people. That it is almost ready to be restored again. Brother Neville, our gracious and blessed pastor, has just spoke to me about
Moena Neville Modisa wa rona homme ya bokwa le ya Mosa o sa ka qoka le nna ka morero wa tsoseletso e tla tshwarwa mona ka bana keleng masimo a mmalwa ho e batella me ka molella ka e hopola e tla ba ntho e bokwang.
You just can't have too many revivals, and many times we get the wrong opinion of a revival.
Le ke ke la tshwara ditsoseletso tse ngata haholo. Me hana ta reng ka mohopolo o phoso wa tsoseletso. Tsoseletso ha kalo. Ha se o nokela ditho tse ngata. Empa ke o tsoseletsa se o renang le sona.
And I like to say this because I say it from the depths of my heart. I begin to find a different feeling around the tabernacle than what has been for a long time.
Mikia, a feeling of a deep spiritual
sense, like
akileng aboba ka nako e telele, e leng maikutlo a boikutlo bo tibileng ba moya, akileng aboba mehleng. Hale kwana nako e fitileng
to
e edulang mi ina le motheo wa manete ne ke tshepa modimo a tla hlona lo fatsa kerekana ena le ka matla a yona hape.
And I see the building program going on, and I think that's a great thing.
Ne ke bona le naneo le tsweletseng la kao ne ke nahana e le ntho e holo ho ba ka pele kapa ha morao rona batho ba hodileng re tla hlobola dihlomo re di behe matsong a bana ba rona re ntano nyoloha mothati o wa Gauta. Ke fetile letshwao leo le bohareng tsatsi le leng jwale la dilemo tse 50 ke batla ke sa elelwe taba eo e ka re ha se kgale ha ke kganela Christmas na dikrosari dilemong tse 18 tse 16 tse 18 empa e le ho ya nqa e nngwe fela.
Just goes to show that here we have no continuing city, but we're seeking.
Wa bontsha bana mona ha rena motse o tiang empa re batla o tla mohla me ke motse mo modimo e le mohai me mono bofelo ha bo sa tla ba teng.
This morning, as I was speaking on the subject of Mother's Day, and
o seng ona ha ke ntse ke bua ka timane ya letsatsi la mme me ke le ka o hlomamisa mme e seng ka maemo a hae ruri ka dilemo tsa bokgheku ka maswebe le ka sena sohle melangwana ya hae kapa ka setulo sa gale sa bakhudi kapa ka setulo sa ikokotlelang le ka nkgwana ya dipalesa lephakong la hae empa mme kwana tsuong a buseleditswe botjhemba hae mme a eme a phatsima jwalo ka mofumahadi.
That's the way I like to think of my mother. I don't like to think of her as she
ke rata o nahana jwalo ka mme wa ka ha ke rata o monahana maemong a hae a ka jeno a tsofetse ke rata o nahana ka ntho e tlang o hla
mme ke
a tseba le lona le ikutlwa jwalo ka bomme ba lona le monahana ka mo a leng ka teng pelong ya hae le ha kwana ba bangata jwalo ka seroki ha se bolela bophelo ba hae ha bopholatse empa o tla boela a bophela e le fela ho etsetsa se seng modimo o tla mo etsetsa mokgwa wa o phela le wena ka o sa feleng ke thabetse ho fela ha ke tsebe lebaka ke tsebisitse sena hoseng hona hore ke tla bua bosiung bona ha morena a ratile ka enwa ke manna ruri ha ke tsebe ebe ke tla e kgona jwang empa e sale ke phathagane ho fitlhela hora le metsotso e leshome e fetileng nka rialo ke kenetse dikopano tsa sephiri thapama yohle le ho kenela dintho tse ikgethang le mehala ya tshohanyetso ha ke ya kgona ho e finyella mme ke batla hore le tswele pele ho rapella ngaka Sam o ntse a tswella hantle mme re a leboha le ngaka Baldwin le mofumahadi Baldwin bobedi ba ntse ba hlaphohelwa ba tswella hantle ke batla le ngole e ntšha lenaneng la lona la thapelo thapama ena ke ya Harry Lees tlase mona rameriana Harry ke motswalle wa ka mme o tloha ke mo tsebile e sale ke monka e le mokreste ho fitlhela thapama ena ha moina wa hae a mo etsetsa kopo ya pholoso ya moya wa hae moina Mike Egan o tlile le trusty ya rona mona o tlisitse ditaba tseo mme Harry o maemong a mabe ka ntle kwana kokelong ha ke ya monahana a nkuka hakalo empa o latoletse modisa wa hae thapama ena kapa modisa wa kereke a e tsamayang mme o batlile hore ke tlo mmona mme ke batla ho ya mmona ka baka leo le rapelle Harry.
We're glad here tonight to recognize.
Re thabetse mona bosiung bona ho bona metswalle ya ka mona e tswang tlase Georgia. Moina Welsh Evans le lelapa la hae ke bona hape baeti bao ke sa ba tsebang mohlomong ba ne ba tlile hoseng ha eba ke sa fose ke bona moina le kgaitsedi Elma Collins morao mane ho tswa Phoenix, Arizona. Oh, haleso fetuwe. Ikare le tlameha le be le apere diaparo tsa lona tsa sporo sa treni. Mme le kena le tswa sporo. Le ya moetswe hape lapeng. Nkeke ka lokopa ho dula mona. Hobane le fumane tulo e ntle ho feta le ya bona. E kgabane haholo. Nka rata ho dula mono tsatsi le leng ka bonna. Mme ke bona Moina Smith mona wa kereke ya Modimo ka ntle mane. Moina Smith, ke neilwe bukana ya hao letsatsi le leng kapa maobane thapama ho se o phirimele ha ke so e bale empa ruri nka e kgothaletsa ha fela ke e tseba e ngotswe ke wena e tlameile e be e lokile e le lengolo la nnete Modimo a o hlonolofatse mme ke a tshepa e tla atleha le ba bangata nka rialo bohle le amohetswe mona tabernakeleng mme ke natefetswe ke sefela seo hoseng hona seo kgaitsedi Stricker a se binneng o mo shebile ka ditralisi baina beso ba Mennonite mona ke thabo ha ba le teng mme o lona bohle motswalle mona ke a dumela ya tswang Illinois morao wa hae o ntse a hatisa ka morao ho kopana le bona hape le ba bangata hakana nka tshuwa le seke la nahana hore ke a le kwekwetla ha ke sa bitse lebitso la hao empa ke le amohela kaofela ha lona jwale a re baleng bosiung bona bakeng sa thuto ya lengolo ho tswa kgaolong ya Matthew 21 ho qala ka temana ya nngwe le ho bala re theowa ho kenyeletso ya 11 ha mmoho.
And when they drew nigh unto Jerusalem,
yare haba atametse Jerusalema,
there came
ya ba ho fitla teng, me ba fitla Betefage, thabeng ya mosware. Jesu a ruma ba rutu ba le babedi.
Jesus to disciples, are ho bona.
Ya motsaneng o le libile, e tla re le sa fitla. Ne tla be le fumane esele e ho le hulwe. E na le petjana ya yona. Le dilukulle, le lintlisetse tsona.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them. And straightway
he will send them. All these was done that it might be fulfilled, which is spoken by the prophet saying,
Ho, 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 ho,
bolelang baradi ba Sione le re, bona morena wa hao keo ya tlang a le mosa, a kaletse yona esele, petsana ya esele e le maletseng joko.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
And
brought the coat and put on their clothes and they set them thereon. And a very great multitude spread their garments in the way and cut down branches from the trees and strode them in the way.
Bungata bo boholo ba ala di aparo tsa bona tseleng le ba bang ba rema makala a difata ba ale tseleng ni boholo bo eteletse mpile ni bo latelang ba huwa bare Hosanna o murada fita o boko ya tlang ka lebitso la morena
Hosanna
mahodimo a hodimo dimo.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?"
And the multitude said,
"This is Jesus, the prophet of Nazareth."
Jesus, the prophet of Nazareth. Oh
Lord, we wondered just what we would have said if we lived in those days.
Oh, Morena, riputa se o re ka ben re se buile.
Ho la ne ra phela matsatsi ao.
Empa re phela letsatsi le fetang ka boholo. Mo hla re shebileng ho gutla ha hae.
And as we are making preparation, Lord, getting our hearts prepared,
re sa itlhophisa Morena.
Ho
hlophisa dipelo tsa rona. Re
bokella mangata
a bokgoni ba rona masimong a kotulo. Lapeng la rona le mose kwana.
We are thinking and in anticipating on the time that we should see him coming.
Re lebeletse mohla re tla bona o hla ha hae.
Coming down from the glory to change and fashion this old corruptible bodies of ours into a glorious body like unto his own.
O fetula le o bopa mebili ene ya rona ya gale e bola ho yetsa jwalo ka mmeli wa hae o tlotlehileng mo sibi ka papontsho ya lefu e sa hlongokena le ka motla mme re tla mo bona ka mo a leng ka teng. Repile re morate ka mengwa yohle e tlang ho latela.
We thank thee for this church and for its pastor and for the trustees.
Re ho lewa ka kereke ena le ka modisa wa yona le ka
ditrasiti
le ka batikoni le ka motho ofe le ofe ya tlang kwano le ka baeti ba menyako ya rona e leng dinku tsa mohlape o le mong. Dimpa di tswa le sakeng le le.
Re o kopa o ba hlonolofatsa go seng bona ka sefahlao sa hao. And feed us on thy word. Amen. That we might go from here tonight with the determination.
Re fepe ka lentswe la hao. Re tle re tlue mona go seng bona ka maikemisetso a o ba ba Kriste. Ba molemo o feta pele le ka mohla. Re tlue ka tshepo e ntsha peleng ya rona.
If by chance there would be some among us who are sick and afflicted, we would not forget to pray for them. That they are coming into the building tonight where we have gathered for
the
worship.
Coming
in sick, may they go out well. And we would ask for those that are convalescents in the homes and the hospitals,
and on the beds of
affliction,
we pray, O God, that
your mercy reach out to them. We would pray for those that are indifferent tonight, that has not yet tasted the Lord's good. That doesn't know what it means to be loved by God.
Ba sa tsebeng ho ratwa ke modimo ho bolelang ha ba utlwisisi seo ba haellwang ke sona.
Oh God, may some radio broadcaster some way touch their hearts.
Amen.
And their
ho modimo ha so itseng ya radio kapa mogwa o itseng o ame dipilo tsa bona ni maikutlo a bona a sukullelwa ho wena pele monyako wa mohau o kwalwa o gahlelwa ho ema ka hlolong ka ntle o mohau.
Help us, Lord, these things we pray in the
Retuse
name of Lord Jesus and
Barney. Di di rappella ka lebitso la morena Jesu re di kopela ganya ya hai. Amen.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and there was not even room for people to sleep.
Batho ba ne ba phuthaile dikgorong le ditrata di hatellane le batho ba sina mo ba robalang teng ba ne ba robetse ka ntle ho lerako di tsentsohle ba ne ena ene le paseka.
And people come from all over the known world to worship at this time.
Me batho ba hlaile ka magalo ohle a lefatshe le sejwang ho rapela nakong ena e ne e le mohla o hlajwang konyane ya paseka mme e ne emetse tuelo ya bona egepeta kgoleho mme bana ba tshwara hona selemo se se ne se seng selemo se se ne se seng paseka e kgolo ena e ne e tshwarwa mme e le ye nngwe ya dinako tse tswileng ka mahetla tsa kapa diketsahalo tsa tumelo ya bojuda gobane e buile ka mohla ba tla lokollwa. Batho botlhe ba rata o nagana jwalo mohla ba neng ba lokollwa ka moo e mong le e mong wa rona bosung bona a ka gutlelang morago mohla re neng re lokollwa seo e se lekantseng go rona.
I can remember in my own experience how my poor boy.
Ke hopola boiphihlelong baka mohlapelwana yaka e futsaneileng ineng ilakatsa ho ama modimo kana hana. Ho lankanyuluwa ka kokota monyako wa ona le u buisana le ona nakwana. Me hile le tsiba pali yaka ke ile ka tshwara pampiri le pensele. Ke tla o ngolla lengolo ka ke sa gona o buisana le ona mme ke o tsebile o phela merung gobane ke o utlwile mme ke o bone o tsamaya merung mme e tselana e ikgethang ya tlwaelo eo ke tsamaileng go yona ga ke tsoma kapa ke a tshwasa ditlhapi ke ile ka nagana ke tla letlhoma sefateng fela ke lengolle monghadi Jesu mokgwa o ikgethang o fela go imolola morwalo o pelong yaka.
Oh, that night down yonder, I might forget my age.
Oh, bosiu bo tlase kwana
ke ka lebala dilemo tsaka
mohla o mong ka tshwa ke lebala lebitso laka empa nkeke ka lebala hora mohla o neng o ntokolla sebeng.
Something took place down inside me that it's helped me through the great hours.
Nto ile ya etsahala tlase ka hare e nthusitseng dihoreng tse kgolo tse lefifi hora ya tokollo yaka maima a sebe a ile a ntloela mme ka ba motho e motjha ke fetile mokua e motjha o Kreste Jesu e sale le mohlang oo.
And these Jews, they come up each year and there was a fountain inside the church. And they take
me ba Juda bana ba nyuluile selemo le selemo mme ho ne ho hlongwe e SD ba ka hara kereke mme ba jile e bohobe le miro e babang le konyana mme ba nusitswe sedibeng sena ka hara kereke mme ba nyakaletse mmo go bane modimo o no ba rekolohetse.
So this being the Passover time, and not only was it the Passover, but it was a special
ka hona ena ine le nako ya paseka mme e se nako ya paseka fela empa ile paseka e ikgethang le ya tsela ka dinako tse ding re ya kereke mme re rata o ya teng ka mehla empa ka dinako tse ding ho etsala ntho e ikgethileng.
And this was one of those times. The air was charged with expectancy, just as it is today. All the eyes of those who loved him was watching for him to come.
Ena ile ye nngwe ya dinako tseo sebaka sine se kakatletse tibelelo o itshwanela le ka jeno mahlo a bohle ba neng ba morata a ne a mo shebeletse o kena kgorong mme ke golwa gagole go le jalo ka jeno go bao ba mo ratang mme ba mo lebeletse sebaka se kakatletse tibelelo.
When we are living in this day, when the earth is actually has become one great power,
le fetuile kgaketlana ya phofu mme mahlale a re bolella ke metsotso e meraro fela pele go kgitla ya bosio mme ke a golwa lebadile jalo ka nna letsatsi le leng pale eo ya mogenerale eno wa sesole ya itseng gatho ntwa e nngwe ga e ka tsoa e tlaga e tla tiisetsa metsotso e mmedi fela kapa e meraro matsatsi a gale a ntwa a o thunya dithunya a o tšhika mekoti ya diphukujwe ho ho hle o fitile ho thwintwa e latelang e tla tiisetsa metsotso e mmedi kapa e meraro fela ka tsatsi le leng motho e mong ya hlakaneng o tla phatloa hloo mme a tsibile e nngwe ya dibomo tseo mme ga ba etsa jalo re hlwaile ditsebe gotlhe go boela re kgotlisa re thunya gape lefatshe le keke la ephema e mong le e mong o tsebile goba ntho e itseng e tla tlhaga ka paseka fela ga ba tseba eng. Mme go a tshwana le ka jeno mang le mang o tseba ntho e nngwe e le mothating wa o etsagala e mong le e mong o tseba seo o ka koka le moetsadibe o ka koka le mohwebi o ka koka le mang le mang mme oo ke mehleng ya lefatshe le tsilatsilang empa o ka koka le monna kapa mosadi ya shebeletseng o kgutla a gae mme kganya e tshwedima sefatlhegong sa bona e a phatsima ba shebeletse ketsalo e kgolo eo ka baka leo sebaka sotlhe se boetse se matlhatlha go lebelela ntho e tlang go etsagala lefatshe ga le tsebe se mothating wa o etsagala empa kereke ya modimo o phelang e tseba se e tlang go etsagala. Ba tseba trompeta e tla lla ka pele mme re tla mmona a e tla a tswa ganyeng a kaletse pere e tshweu le magotla a legodimo a mo latetse mme ba swetse mo kreste ba tla hlwibilwa mme ba nkuwe go kopana le ena sebakeng ke sona seo re se shebeletseng re a se lakatsa mme ga re bolelelwa meya ya bomme bao le bao ba jalo eo re buileng ka yona o seng gona tlasa a letare ya modimo fela e ntse e hua go tla ya ga kae morena go tla ya ga kae mme o batla go bona ga kalo ka ga o batla go mmona mme baratiwa ba rona ba batla go kopana le rona ga kalo ka ga re batla go kopana le bona e tla ba kopano e kakang motlhatlang go teana le baratiwa ba rona le o ba bona ka mmele wa bona o tsositsweng le o tlotlisitsweng le o tsamaya le majalefa a tsoo go boa semelo sa bona ka moo se fetuileng ka bonolo le ka kgutso mme ga e sa tla ba lehlanahlana le lehlapahlapa le o kgomaka le o rutla goba re tla phela mmoo ka bo sa feleng. O mongwa o mogolo ona wa methapo o re phelang go ona ga o nako ya o etsa letho ke go hlwa fela le go rutlaka le go phamola gele ke letsatsi le nyarosang gape ya re ba sa emetse ntho o etsagala go gobe ga bongata bo etetseng paseka bo sa ka ba mmona kwana ba tsebile ntho e le mothating wa o etsagala empa ga ba ka ba kgona go mmona go tla ba jalo o kgutleng ga morena batho ba tsilatsilang ba bangata ka jeno ba tseba ntho e le mothating wa ho etsahala empa ba keke ba mmona le ka mohla.
For he will come in the stillness of the midnight to catch away that little church.
Hoba o tla fihla ka kgitle ya bosiu ha o khutsitse ho nka kerekana eo e labalabelang le e lebeletseng ho mmona ke bona bao a tlang ho batlela le ho ba tlosa.
Many of the world who is living on the glamours and the feasting their souls upon the things of the world.
Ba bangata ba lefatshe ba phelang ka menyaka mme ba jesa meya bona dintho tsa lefatshe ba keke ba tseba se hlahileng ho fihlela kereke e tsamaile e kene kganyeng hoba o tla fihla se sa leshodu la bosiu mme a ba tlose. Re ka bona hobane re kgutletse hona tulong eo.
We find out that this expectation that God comes to those who all through the scriptures.
Jwale re afumana ho ba ditibello tsena hore Modimo o tla ho ba o ba ho hle mangolong e sa le ho dutse jwalo hore ba o ba ka mihla o hlaella ba mo lebeletseng ka mihla ba o ba batlang ho mmona mme ke tshepa e le yona tshepo e haileng dipelong tsa rona bosiung bona.
It's been about 6 months ago, I suppose I was.
O se o batla o fitile dikgwedi tse tsheletseng ke a kholo. Ha ke ntse ke pakela batho ba itseng, mme ke itse o we nahana. Akatswa a fihla nako efe fela. Mme se nkusitse murialo. Ke ne ke toka ka moena Bosworth. Mo hlakiete tse mohala le di e wa hale. Mohlango rutwetse hobane o ashwa dilemong tse mashome a robedi le hohong ra theola teng nna le mohatsaka mono ho mmona pele a eshwa ke ne ke tlameha ho qoka taba le yena. Ke rata ho shebella bahalaledi ha ba kena kganyeng mme ka tlameha ho mmona ka lebelo le tjhisang ditaere tsa koloi empa ha ke fihla mono ke itshohlometsa monyako ke ya mopatriareka eo wa hale a robetse koung ya phapusi ha mpona ke etla a phamisa hlo ya hae diphakana tsa hae tse tsofetseng tse tsheremang di leketlile nama e leketlile mme a nnanabela ka diphaka tsa hae nna ka mo phamola ka molala ka hoeletsa ntate wa ka ntate wa ka makoloi a Israele le bapalami ba yona ho ba ine le monna wa mohalaledi ya lokileng.
And I said, Brother Bosworth, I want to ask you something. Do you believe that you are well? He said,
Mwena Bosworth, ke batla ho botsa taba na o dumela ho ba no tla hlapuhelwa a re o ibile ha ke kule kare be molato keng a re ke a lapeng a re ke kgathetse mme ke fedile matla mme ke batla ho ya lapeng fela.
I said, then you realize you're dying? I said, I want to ask you something. Back down to the 70 some odd years of ministry.
Ha o le jwalo wa lemoa ho bane o ashwa ka re ke batla ho botsa taba motsi o kwana bosebeletsing ba dilemo tse mashome a supileng le hohong. Motsotso wa hao o kganyang ho fetisisa ke ofe na o ka mpolella monghadi wa mpolella boiphihlelo ba hao tseleng ho theoha moo ka balang hora ya hao e kgolohadi. Ha nka phelela ho bona dilemo tsa hae nkeke ka lebala le ka mohla ya re ha mahlo a lefifi ao a ntsheba hodima diborelo tseo a re moena wa ka ya ratehang ona ke motsotso o moholohadi bophelong ba ka ga ke hopole nako e kganyang o feta hona jwale ka moshadima sefahlehong mme a re monghadi na o sa ntse o tseba obane o ashwa a re moena Brennan ke robetse mona ke moemetse o bula monyako o motsotso o mong le o mong le o fihla ho nkisa lapeng le yena ke o mokgwa wa ho shwa ke o mokgwa wa ho tsamaya.
And as you know,
le jwalo ka ha le tseba ho dihora tse pedi pele a eshwa o ne a kene a robetse a idibane matsatsi a mabedi mme hoba a iphumane a phahama ka phaposing a qala a buisana le mohatsae ya ba hang fela ya ka o a bonaletsa mme a tsukutla matsoho hora e tletseng kapa ho feta le metswalle e sa le hlokala dilemong tse mashome a mane kapa mashome a mahlano tse fetileng ya basokollwa kerekeng ya hae. A tsukutla mme wa hae le ntate ka matsoho ho fihlela a bophelo bo tswile mmeleng wa hae ho robala mosamong ya ba wa robala diphakeng tsa morena Jesu ha ho ntho e jwalo ka ho mo sebeletsa ho mo lebella. Mme ha ke ntse ke qoka le monna eno ka taba ena a ntse a pheta boiphihlelo bo ka bua sena ka re monghadi o na ho ke ke ha babatseya mohla re mmonang o hola a ka fihla ka jeno. A re ngwena Branham o se ke wa tshosa batho jwalo ka re o bolelang. A re o se ke wa leka o bolella batho hore lefatshe le tlilo fela kapa Kreste o atla e ya ba tshwenya. O ka re tjhe ke kopa tshwarelo bao ba mo shebeletseng ke ditaba tse kganyang ka ho fetisa tseo ba ka di utlwang ho thwe Jesu o mothating wa ho haola le ho nka kereke ya hae. Botsofadi bo tla fetolwa botjha, thabo e tla dula ditulong tsa tsharelo, bophelo bo tla dula ditulong tsa lefu, ho se bole ho tlatse ditulo tsa boitshwaro bo tla fetolwa. O motsotso o mokakang ho tseba hobane o tla kgutla.
And when he come, we found that there
bane ba mo shebeletse,
two factions.
Bane ba mo lebeletse, mme mohla a fihlang re fumane maqulwana a mabedi, sehlopha se mo emelang le se kgahlano le yena. Mme le kajeno re fumana hona hoo ke yona taba ho kgutla ha hae ka mehla ho arola batho.
Every time when you find Jesus, you find those around who would be contrary with it.
Nako e nngwe le e nngwe ha o fumana Jesu o fumana ba emang kgahlano le yona ke Satane. Mme kajeno ha re nahana ha re bone phetoho e kalo ho itshwanela fela. Batho ba fetuile empa moya wa batho ha yo so fetuwe.
So when they finally looked out the gate, ketelong
ha ba sheba kgorong ba mmona a hla a kaletse nthwana eo e sele e tshweu. Ha o makatse ha barutuwa ba qadile ho hweletsa mmuso wa lehodimo o tlile.
The people run to meet him and all Jerusalem was stirred.
Batho ba matha ho mo kgahlanyetsa mme Jerusalema yohle ya hweriana. Ntho e teng ka yona ha Jesu a fihla ka mehla e ya hwerianya mme motse wohle wa hweriana mme ha ba kgone ho e pata.
And the preachers of that day had to give an account for this stir.
Mme bareri ba letsatsi leo ba ile ba tlameha ho arabela lebaka la phudu eo ena hobane e le ka mokete wa Paseka mme ba hweletsa enwa ke manna.
When the air charged and the coming of
mohla sebaka se ne se tjhatjhehile mme ho fihla ha morena Jesu Jerusalema ho ne ho tjhatjheisitse sebaka ka ditebello. Yaka baruti ba tlameile ba be ba tsebile se neng se tla hlaha. Yaka mopriste e moholo o tlameile a be a tsebile. Yaka bapriste ba bang bohle ba tlameile ba be ba e tsebile.
And it isn't changed any today because the Holy Spirit is forerunning the coming of the Lord Jesus.
Mme ha ya fetuwa ka letho ka jeno ho ba moya o halalelang o lelekela o kgutla ha morena Jesu. Mme moya o halalelang o tala o phatlalla bophareng ba lefatshe. Mello ya tsoseletso e rupuile hohle. Ho entswe dipontsho tse kgolo le meka. Diphodiso di entswe. Diprofeto di tswile.
All the gathering of the apostolic blessings has come back to the church again.
Mahlonolo ohle a boapostola a kgutletse ho kereke ka baka leo jwalo ka mohlango wa tshwana le jwale moya wa mosadumele o sa ntse o hweletswa. Enwa ke manna ba bang ba bona ba dumetse ho morena Jesu ha thwe e ne e le monna ya lokileng. Ba bang ba bona ba itse ke monna ya lokileng ke seo ba se buang ka jeno. Ba leka ho mo hlopholla e le Napoleon mohlabani. ba le ka mo hlopolla jwa le ka George Washington monna ya nan le nete empa o ne a fitisa le ho.
Did you notice the reading of the
Na le le muile palo ya lengolo ba itse eno ke mo profeta ya tswang Galilea.
And they tried to say the same thing today.
Mika jeno ba le ka o rialo ha ba bona gato e golo ene ya morena ho gutlisetswa mele o kweneng bakudi le ba mahlongoleng ho mona a sebedisa moya wa hae ka kerekeng ya hae ho lemoa mehopolo ya batho ho mona a etsa ka moo a entseng mehleng ya hae lefatshe mona ho phethisa seo a boletseng se tla etsahala ruri dikereke le batho di ntse di botsa sena enwa ke mang na.
They didn't understand who Jesus was. Abaka ba utlwisisa Jesu ene ile mang.
Hoba asa elelwa ke ofi wa bona ka dikolo tsa bona. Ibe utswa seminaring efe. Ibe utswile sekolong sefe sa thuta bo modimo. Me wa tshwana le ka jeno.
Most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary. There are
batho ba bangata ba tlotsitsweng ka moya o halalelang. About the seminary if kidi hlaiswa tsa ghetho ya modimo ka seqo empa di pontso le meka le mehlolo e tshepiswa ke bibeli di tetse moya o halalelang ona o boholo hare ha o ntse o tsama ya harabathu.
And they say today, what school are they?
Meka jeno bare ebe ba tsa sekolo sefe hang fela ha o kena motsingo tshwara tsoseletso o sitho sa bodumedi bofe.
I had an interview Friday afternoon with
le mo priesta wa Roma e Katoliki ya tswang kerekeng ya Irish ho la Louisville. Me ka potlako ho ba ke tsebiswe mo ithuti ya gabane wa sekolo.
Are you with Mung Hadi
Brenham o se thosa bodumedi bofe kare ha ke ikama ha ye le bofe.
And he said, then were you ordained? I said, yes, sir.
Me wi tse ka hona.
He said,
now shoma misitswe. Kare e mong hadi.
Are
o shoma misitswe ke mang? Kare morena Jesu o mphile moya o halala ho bulela evangeli. Ka ba ka fuwa thumo. Be. Ke yona shoma miso e o re hlokang.
Jesus never said to his disciples,
Jesu ha iso o bulela ba rutwa ba hae. Tswan le kenele. Ha ke se o le dintotseo. Empa di phetse mme letsatsi la tsona le diketse hare yang le ithukele boreri dilemo tse ngata gatana o itse le eme motseng wa Jerusalema le tle le be le tlatswe ka maatla a tswang godimo o e boleletse banna ba sa kgoneng go tekena lebitso la bona.
And after this the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my witnesses.
Mika morao ho tsena ho ba moyo ha la go thewele ho lona le tla ba dipakitsa ka Jerusalema, Judea, Samaria, Luisa di pelotong tsa lefatshe ke yona hlomamiso. Ha re fumane tla leo mo Jesu a kene sekolo sefe kapa hona o apeswa ke di-seminary dife.
Kwana,
di-seminary tse haetsweng lebitso la hae di fitisa ka bongata morerong wa borapedi ho feta ntho efe e kileng ya ba lefatsheng. Ha re se o fumane rekoto efe e moporotang a kile a kena sekolo empa kwana fela dikolo tse hailweng ka lebitso la hae di fitisa lebitso la mofuta ofe le leng teng tlasa mahodimo dikolo. Ha re motsebi a kile a ngola buka kwana dibuka tse ngotsweng ka yena di fitisa dingolwa tsohle tse kileng tsa ngolwa. Mme ka jeno bibele ya hae ke buka e tumileng ho fitisa dife tse leng teng lefatsheng lohle hara dingolwa tsohle empa le ya bona mohla letsatsi leo la ketelo ba hweleditse eo ke mang. Le a bona godimo o nka ntho e bonagalang e se letho ho etsa ntho e itseng ka yona ke sona se mo etsang modimo. Mme ho ba ba mmone a hlaha a kaletse a kena kgorong ba bang ba bona ba itse ke monna e moholo ba bua ka jeno di teng dikolo tsa thuta bo modimo tse rutang ka jeno ho thu Jesu e ne e le monna e moholo ho thu e ne e le monna ya lokileng e sita le ba bang ba bona ba re e ne e le moprofeta.
Now, if he was only a prophet,
Jwale fela ha ine le mo profeta fela le le monna ya lukileng re sa le dibintsa rona Inele ya fitisa nemo profeta. Inele ya fitisa mona ya lukileng. Kwana. Inele mona ya lukileng. Kwana inele modimo mo profeta. Empa ona fitisa mo inele modimo o bona hetseng ka nama ho tlosa sebe.
And as he come riding in, lots of the people say, he's a healer.
A kena a kaletse. Batho ba bangata ba itse ke mo fodisi. Oh, re mone a tutubula mahlo a sefofu. Re mone a tsamaisa monna wa silitsa. Re mone a rapela. Feberu ya ba ya tloela ngwana. Empa hape mofuta o o ne o molatetse ka baka la mahobe le dihlapi. Mme le ka jeno matshwele a jwalo bongata. Haeba mofodisi a le teng gele hao bao ba mosala morao mme fela ke kanthane haeba ba kula ba matha hothwe o na o ka nthapelela tle morena Jesu a tle a mphekole mme hang fela ha ba etswa kokelong kapa ha ba theowa diphate tsa malwetse ba kgutlela hantle lefatsheng jwalo ka ntša mahlatseng a yona kapa kolobe seretseng sa yona jwalo ka lengolo ha le boletse go mosala morao fela go una molemo wa mofuta o itseng go yena fela ba mo sebedisa e le lere la seikokotlelo fela kapa ntho eo ba ka e unang go yena fela ba sa lebelela go mo sebeletsa letshwele leo le santse le tsweletse ka jeno go kile a fodiswa ba lepera ba robong go gutlile a le mong go mo rorisa kapa na bana ba le lesome bao e mongwe wa bona o gutlile go mo rorisa athe ba bangwe ba tswela pele ba sa leboe mme haeba batho ba Amerika ba fodisitsweng ke maatla a modimo ba ka sokolela dipelo tsa bona go modimo go ka tsowa tsoseletso setšhabeng sena e ka kwalang tamene e nngwe le engwe ya thitelo e ka mavenkele a phuthelang le mavenkele a whisky a ka timela dikereke di ka tlala ditheatere di ka sala di le phaka sonta bosigo go ka ropoa tsoseletso go phatlhalela le setšhaba sena empa ha ba e bona e etsagala dintho tseo modimo o di etsang ba sa ntse ba hoeletsa ke mang eo ke mang enwa ya tlang e be ba tswa kae enwa ke mang na ketso ena e etswa ka maatla afe le se lebale le ka mohla mane Johannesburg Afrika Borwa ke ne ke sa tswa fihla metsotso e ka ba mashome a mararo pele ho moo ka sefofane ke ne ke qetile matsatsi a mararo le masiu sepakapakeng ke gatetse hakana ke batla ke sa kgone go e mamelela ba nkisa mabaleng teng o phuthaile batho ba dikete tse mashome a mahlano kapa tse mashome a tsheletseng mme hango ba ke hate kalana ya ba moya o halelang ka bona o hlaha tulong eo bese mme e ngotswe letshwao le e reng Durban ka bona mohlankana ya qabanang le ntate le mme ya ba o a ba thobela moomo o mongwe o le mokgutshwane go o mongwe ka ditintsi tse tsheletseng kapa tse robedi a apere hempe e tshweu borugwe ba hae bo tshwerwe ke makruspane mme ka bona mohlankana eo ka boela ka sheba morao pono e ne e nyametse mme ya ba motsotsong fela ke bona lesedi leo le leketlile godima mohlankana motsi yo kwana gara letshwele mme ka sheba ka nagana ke mone nna e nngwe ka mo shebelela mme lesedi leo la nna le okaoka godima gae metsotso ye mmalwa mme ke emetse toloko o tshwara mantswe a latelang ya ba ke bona yena mohlankana eo a ema a latlha melangwana ya gae e ikokotlelang mme moomo wa gae o mokhutshwane ka dikintsi tse tsheletseng wa boela wa lekana le o mongwe mme ka re go mongadi AJ Schuman ya leng ganyeng bosung bona ka re mongadi Schuman kotsa mantswe ya ka fela ke pono a re gantle aolo mme ka re mohlankana ya dutse morao mane a apere hempe e tshweu o kgwesitse makruspane o tswile motsong o bitswang Durban o parotse naga dimaele tse sekete le magolo a mahlano ka bese mme o ile a tlameya o thobela ntate le mme go tla empa o dumetse go morena Jesu mme moomo wa gae o mokgutshwane go o mongwe ka diintsi tse tsheletseng mme motlhankana a kgoma ine le yeo a eme antse a le ka o phupuletsa melangwana eo a ikokotlelang ka yona mme kare mohlankana morena Jesu o fodisitse mme hang muomo wa saruluwa ka di-inch tse tsheletseng wa boela setlwaeding wa lekana le o mong mme ba tlisa mohlankana eo kalaneng a hlahlojwa ke dingaka mono mme ka bona setshwantsho sa hae bukeng yaka yaba ke eme mono nakwana e seng kae ka bona nthwana koloi e tala e theohang tseleng ya thella ya jika morao ya thula sefate motjha ngwanana ya moriri o mosehla o ne a robeile mokokotlo mme kare ke bona nthwana koloi e tala e thella e kena sefateng mme ngwanana e motjha ya hlo e tshehla a batlile go ba dilemo tse leshome le metse robedi o robeile mokokotlo o maemong a nyarosang ga o motho ya ileng a arabela mme ga ke ya kgona go mmona letshweleng le batsi leo le legolo la batho mme ka ema mono metsotso e mmalwa ka re ga ke utlwisisa le seke la belaela ke morena Jesu ka maatla a tsuo o robetse moya wa gallang go ntsheletsa mosebetsi wa gae pele mme mono ka bona pono e boela e tlhaa mme fela ga ke ya bona mosetsana eo legatheng leo go ne go eme ka pele go nna ke ya o eme lesedi leo jalo ka ga le le bona setshwantshong mme la ema mona ba ilwela mono yena a robetse mono tlasa kalana ka re mosetsana morena Jesu o phekotse mme a tala alla mme wa gae a re otshe o seke wa mo laela go ema gore ga e ba a ka sisinyeng o tlašwa mme mosetsana a tlhoma a ema ka maoto a hweleditse a rorisa modimo mme wa gae a kgea a wela diphateng tseo ngwanana a na robetse go tsona e ne e le eng nakong yona eo monyefodi e mong a phama morago mane a ema a beya leoto le leng setilong le le leng godima se seng a re wena moamerika tuwe ke o kgolotsa go mpolela lebitso leo o entseng ketso ena ka lona le bodumedi ba kereke ya gago le ya bona wa itshwanela fela ga ba utlwisise ga ba shebelela dintho tsena dikereke ga di shebelela go gutla ga morena mme moya o halalela o teng mona go thasisetsa go gutla gae go e phetagatsa ga kana go e mo le emong o batla go ikgethela tsela ya gae go ne go le jalo mono setlhopha ka seng se ne se tshwere mogopolo wa bona empa eo ga se yona potso bosigong bona ga se seo ke buang ka sona empa potso eo ke le botsang yona ena le nagana gore sena keng e batlana le wena ke mang eno ya nyologelang godimo le tlase gara ditšhaba ga se batho batho ba ka sitwa go etsa dintho tse jalo ke mang ya buang a ba a bolelela batho ba gara letshwele jalo ka mona go dutse ka mona le ditulo tse fapaneng ka kopanong a the basadi le banna ba kengwa ka mona ba ešwa ke mang mosetsana eo ya keneng phaposing ya bokolobetso o seng gona dibeke tse tharo tse fetileng a bolawa ke mofetsi wa psychomas o dula gantle mona Maple Street mofumadi baity mme ka botsa dingaka tse tharo tse nang le ena a sena monyetla o le mongwe phela ka bana ba bane kapa ba batlhano mme waka a ntse a leka o ba tlhokomela mama o itse bill ga a sa tla gotlhela lapeng gape mme ka ya moo a leng teng mme morena Jesu a bua go rialo morena ga e ba a ka ya kerekeng a tshepisa go kolobetswa ka lebitso la morena Jesu mme a tla sebeletsa modimo o tla ya lapeng a phetse mme ka mmotsa na o tla etsa sena le ladi mme a re sotlhe se o se bolelang ke tla se etsa mahlaba a nyamela gang matsatsi a mararo ga morago ke a le lapeng mme dinaka a di fumane le motlhala wa mofetsi oo
that cometh in the name of the Lord.
Ke mang enwa ya tlang ka lebitso la morena e be ke mang ke moya o halalelang wa modimo le nagana eng ka yona monahano wa hao o reng ka o tseba modisa wa lona a thi ditulong tsena mona go dutse batho ba tswang ka ntle o botse ba dutse ka sethwathwa ba dutse ka monna ke yona o dutse nna e nngwe ka mona moena wa Mennonite gantle mona o tshwerwe ke sethwathwa ga ke so motsebe kapa go mmona le letho ka yena mme gang fela dilemo tse ka bang pedi tse fetileng ke a gola kapa hoho ya dilemo tse pedi moya galang o ile wa e bitsa legore go rialo morena ga se so mohlasele go tloa motlhang oo ke eng ke eng mosadi ene o ne a dutse mona sonte a se fetileng kgetlho la ka la go ketela mona a theoile go tswanne e nngwe Illinois letsatsi le tlatlhamang o ne a metse tlhagala e golo mmeleng wa gae e pitlile mme bongaka bo tsileng ka magetla ba meriala ba Illinois go tla mo isa tliniki e golo go etsa operation manta mme a gatelela ka maatla a kena ke so mmone kapa go utlwela ka ena bophelong ba ka botlhe mme gang fela moya o galelang wa mogurumetsa mme ya mmolela goba e ne e le mang le moo a tswang teng mme a tla etswa operation letsatsi le tlatlhamang ba ba kae ba neng ba le mona motlhang oo go bona seo le go bona ditaba di phalela di gutla letsatsi le tlatlhamang ga ya bona ngaka ba mo tlosa tliniking go ya tliniking mme ga ba fumana le motlhala wa yona.
Who is this? Oh God, be merciful.
Enwa ke manna o modimo ha uhela hle. Enwa ke mang ya etsang sena? Na le ka itita sefuba, la re ine le modisa wa lona le gale. Na le ka itita sefuba, la re batho ba amane le yona ka letho le gale ke moya o halalelang.
The spirit that was on our Lord Jesus.
Moya o neng o dutse go morena wa rona Jesu le go gutla ga gae go ikopanya le kereke ya gae go atametse go agasang lesedi la gae le legolo le halalelang go lopolola le go kenya setswaleng kereke ya modimo o phelang bakeng sa tlhwibilo e gaufi amen. Eno ke mang ga ke kgone go araba potso ya gago nke ke ka go arabela empa nna nka ikarabela mme odima deske e e kgetheileng ena bosimo bona ditsebeng tsa bana moifo e leng theko ya madi a morena wa rona Jesu ke bua go tswa botibong ba pelo yaka e seo bane ke le e mongwe wa lona e seo bane ke le motho ya itseng ya fapaneng empa e mongwe wa balopololwa ba tlhatsitsweng ka madi ke a dumela lona lesedi le le ke tlileng ka gara kereke ena bosimo bona yena eo ya supang ka tlhao ya yona gore ke Jesu Kreste ka sebopego sa moya o halalelang.
Anyone who knows the
man le manyatse ba lengolo wa tsebo ba ni Jesu o boletse ke tswa ho modimo mme ke gutlela ho modimo pele a etswa nama mehleng eo mo le moshe felle e ne le tupalo ya mollo mme mohla moshe a lakaditse ho mmona o fitisitse mekokotlo ya hae pele ya hae mme moshe o itse e ka re monna mehleng ya hae mona lefatsheng e ne le monna o entse tsona dintho tseo a di etsang ka jelo ka banna bao a ba lokolotseng ke eo a fitlha a dumela setshwantsho sa hae ho nkuwa ke eng ka morago go lefu la hae kepelo le tsuo paulosi tsileng ya hae ya damasela ka tsatsi le leng le sedi le legolo la mootla la molatlha fatshe banna ba mo teetseng gare ga ba bona lesedi empa la otla paulosi la molatlha fatshe go fitlhela le mofoufaditse a ba le bothata ba matlho bophelo botlhe ba gae mme o buile kgetlho le leng e se re ka iphamisa ka baka la tshenolo e golo ke neilwe ke gona phatsa nameng ya gae le nqosa la satane le mo washelang ka baka la tshenolo e golo mme motlha paulosi a na dielwa fatshe tseleng ya gae e theoang go ya tlhorisa batho ba lerata gagolo setlhopha se tswetsweng la bobedi batho ba bitsitsweng mahlanya paulosi o ne a kene tseleng ya gae go tlhorisa bao ka dipampiri pataneng ya gae go ba tshwara le go ba hulela jerusalema mme ga e batlile go bampa ya letsheare lesedi la tšhabela fatshe la mootla la mo phamisa ka maoto la molatlha fatshe a wela leroleng la lefatshe puo ya utlwala e tswa leseding leo e re saule saule o ntlhodisetsa nna
And Saul turned over in his blinded condition.
Saul a petua
bo fofumba hai
a lelala
ni
o bone le selile le hulule le hanyang ni wise o mana morena a re ke nna Jesu ke tswile ho modimo ke khutletse ho modimo ke tswa ho modimo ke khutlela ho modimo a re ho thata wena o ra ditsinini
one revelation on that sacred sand
Seno lo ile nwe di tsense kgetheilentse
ke
le le ntulong eo motho a keke a hlola a tshwana
motho
le pele a ka ipitsa mo Kriste pele a iketsa setama o tlameha ho fuwa boiphihlelo bo ba motsio ho le hwa tata mo a kopaneng le modimo sefahleho le sefahleho o ba ka jeno o ka fumana karabo ya mofuta ofe le ofe O ka bona morena a etsa hantle se wa boletseng o sietsa mme ba ithuti ba masene ba thuta modimo ba tla e pheula ka tlhaloso ba tla re e ne e tseditswe letsatsi le leng e ne e tseditswe sena kapa e etseditswe mongwe wa o mongwe kapa e phoso jwale ka ha ba buile ka Jesu ke Belzebule ke Diabolosi ke Senue Ramahlonolo le dintho tseo tsohle ba na le karabo empa motho ha a kile a kopana le Kreste le ka mosa Le o mo bona jwa le ka Paulosi ka Paulsmana bo ipifelo ba hai ha ba ithuti ba le kaneng ba thuta mo modimo le fatshe ba ka tlosa mo ipifelo go ho motho ka tlhaloso ke ka le baka le o ka jeno ba sina mo ipifelo ke ka hona ba ke keng bare ho hle ba ntse bare eno ke manna e be ho king e be se se tswa kae bana karabo ho bani bani seo sohle seo ba se tsebang ke thuta mo modimo e teilweng ke kereke eo e seng o tseba thuta bo modimo ke bophelo e seng o tseba bebele ke bophelo empa ho mo tseba ke bophelo ho mo tseba jwalo ka mopholosi wa hao jwalo ka eo ya o tlatsitseng ka boteng ba hao o ne o le teng mohla e ne e etsahala ha o motho ya ka o amohang yona ha o motho ya ka o amohang yona ka tlhaloso ha boiphihlelo bo bo hlaela wa mo tseba na ke mang gonna ke Jesu Kriste maobane ka jeno le ka moetla ke mang eno ya etsang mehlolo ena ke mang eno ya etsang mesebetsi e meholo ena na ebe ke Moreni na ebe ke Oral Roberts na ebe ke Billy Graham na ebe ke Jack Shuler William Brennan e ka ba mang ga ba amana le yona ka letho ba o kedi sebediswa
it's the Holy Spirit
ke moya o halalelang o hlahang o hlahisa evangeli ka dipontsho le mehlolo le meka ho lokisa batho sebaka se kasakasa ditirello tsa badumedi ba mo lebeletseng ho hlaha mme ba bang ba ntse ba re hobaneng ho tshwarwa ditsoseletso tsena tsohle hobaneng re di fumana ha re ituleleng fatshe kerekeng Hele e buile hantle kereke mona ha thualo o hlarene re tala re ha kereke encha witswe ha re hloke mihlolo ha re sa hloka dintwe tsena hape ha o di batla tswela ka ntle masimo mo di etsa la ntle mona ha re di hloke mo sa Brenham Tabernacle e nye hlang ha kalo e ho hlometse
This church is founded upon the principles and the
Kereke ena e theilwe o dima melawana le matla le fankedi ya Jesu Kriste. Ni mehleng eo tabernakele ena e santseng e eme, moya wa hala o ganyang o tla ithuela madulo meyeng ho pholosa le o tlatsa ka moya wa hala le o fodisa bakudi. Honna ke Jesu Kriste maobane ka jeno le ka mehla. Ha re rapeleng. Hai ba o sa motsebi na ke mang?
Ha o tsebe
na sena sohle se bolelang
mme o
rata o tseba na o ka etsa nthwana ya o phamisa letsola hao fela le hore ka o phamisa letsola hao nthapelle moina Brennan hore ke tle ke mo tsebe mme morena a lehlonolo fatshe le hohle ka mahohle ke bona matsoa a lona jwale ntata rona wa lehodimo re hlaisa molaetsa ona le ditholwana tsa batho ba phamisa matso a bona ba re ba rata o tseba ho ba enwa ke manna ba ka rata o amana le Jesu e moholo enwa
hore
ho kgutla ha hae hwa tsuo ho atametse haholo ebile bakudi ba tlala ba fodiswa mme ho ba ho ho etsale ya ba boprofeta bo kena kerekeng intano ba dineo le mehlolo jwale ha ba ha fihla pontsho yeo ya ho qetela. ntho e hlahlamang e tla ngohla fidilo kereke e tla tloswa e nkuwe mme rona morena ba ipoletseng ba o tseba ka maatla a tsuo ya hao re shebelletse re a lakatsa re a lla re a kela tlo morena jesu hwibila kereke ya gago e tlosa ka potlako morena goba ka pele banna ba se ba tla phatlola lefatshe lena leo o le bopetseng bona go phela go lona
gobane
ba ganne go utlwa wena ga baka ba ithuta kgotso empa ntwa ga baka ba ithuta go loka empa ba ithutile bolotsana ka moo ba neng ba sa tlo lapela maatla botlhe morena le thibana leo le pelong ya bona le ba lakatsisang maatla ba ntse ba leka go ikgotsofatsa ka gara laboratori tsa bona nna e nngwe go phatlola mohahabo modimo golane ba elelelwa gobane maatla ao ba lakatsang ke maatla a tsuo a mora modimo maatla a moya o halalelang go fetola maphelo a bona e seng go phatlola ditšhaba empa go fetola maphelo a bona go ba etsa basebeletsi ba gago batho ba bangata ba futhang tšantšelelo e tlhaa ba re taka ba re butsolola segagata sa ba sa tsebeng letho le jalo ka mahlanya jalo ka ga ba entse tshiwi e qalang empa goba ba gutle ba nyakaletse ba o leboa ka gobane ba kgonne go jara sekgobo sa lebitso la gago ke ona maikutlo a a ruletsang bana ba gago bosimo bona morena gotlhe re mpa re thabile fela ba bang ba lekile go tlhophola letsatsing la gago ba itse ke motswalle wa monna ya tlhaa eo johanne ya tshileng naga thote a batla a sa apara diaparo ga e se letlalo la nku le mo thatetseng monna ya tlhaa ya latlhetse mantswe botšhabela le bophirimela le gore selepe se beilwe motsong wa sefate gathwe ke ee molatedi wa gae ke monna ya tlhaga wa tlhanya o latlhetswe ke kelelelo ya gae molaetsa wa gago o neng o le motlholo o go morena o foufaditse matlho a bao mme le ka jeno e ntse jalo moya o halalelang o mogolo ona o lelekelang go gutla ga morena jalo ka johanne ga e ntse letsatsing la gae go foufatsa batho nga bao ba sa batleng go bona empa go bao ba batlang go bona o ba kgethile mme botlhe bao ntate a nneileng bona ba tla tla go nna o itse mme ga o le a mong ya tla timela gara bona mme ke tla mo tsosa ka letsatsi la go qetela re o leboa ka sena mme bao ba phamisitse matso a bona bosimo bona re a rapela o go morena modimo goba o tla itsebisa bona ka boiphitlhelo ka maatla a tsuo a ba sena morena mme ba bangwe ba ka ba teng mona ba sa phamisang letsoo la bona empa kwana pelong ya bona ba tsebile o bane ba o tlhoka ke o rapela o ba tlhonolofatsa le o ba neya takatso ya pelo ya bona ga re tloa moaong ona bosimo bona re tloe re le batho ba fapaneng re tloe ka morero o fapaneng le wa pele ga re ne re kena ga e ba o ne o le kgatlhano le thato ya gago e kgetheileng re tswe ka maikemisetso a o tshwara dinaka tsa aletare go fitlhela meya rona e kgotsofetse gore re fue boiphitlhelo le wena mme re tseba eo re buang ka ena gobane re kopane le ena mme re ya mo tseba mme re na le setshwalele le ena a ba dintho tsenang tate fodisa bakudi le batlhomoi tlhonolofatsa modisa wa rona ya rategang ya theko e thata modimo re o rapela go ba le ena le dikgaitsedi tsa gae tse ratwang ba santse ba bina evangedi mme ba e rera radiong ya bona tlhonolofatsa baeti ba menyako ya rona morena mme ba ke ba tswe bosimo bona ka phetogo pelong ya bona le ka morero o reng bona go tala digoreng tsena go ya pele ga e ba ba sa o tsebe mme ba e se o sebeletse pele ba ke ba o sebeletse ba ntse ba tseba sena gore dintho tsotlhe e tla ba lefela empa lentswe la morena le tla sala ka mehla a ba sena ntate re tshwarele botlhe dibe tsa rona mme re ke re kopane nthong e golo eo goba thatile pele le gole fela poloko ya ka fa teng sa Kalvari jwale ka morago go molaetsa ha re ina mise ni tlo tsa rona re mo rorise re sa mo binela
ya
morata ka pelo yohle ya lona ya morata o ba antatile pele ne o le fela puluko ya ka fateng sa Calvary ba mo ratang ba tile ba bakae phamisa letsoho la hao paka taba ena ke a mo rata ona ha ba batsei
ya tseba
ke rata o dula ka mokgwa ona fela le ho nwa ka mokgwa o itseng boteng ba hae lentswe la hae le tswile le wetse dipelong le a re lokisa le re beya tlasa bolaodi ba moya wa hae ke monate o mokakang go mo rapela jwale ga le tloa kerekeng ena bosung bona yang le ntse le mo rapela mme le gopole kerekeng ena tshebeletso ya thapelo e tsweletse mona laboraro bosiu le seke la lebala kgaso ya Moena Neville ka sonta kapa ka moqebelo hora ya borobong kwana WLRP ke rata fela go ba mamela lona kgothete kapa trio ebina ga monate mohatsaka le nna le bana re bokana botlhe re ntsha radio e nyenyane mme re re tlhwa setha go mamela Moena Neville le kgaso ya hae le mantswe a hae a babatsegang ka moo a phamisang Modimo o a mo ratang mme a o dumela ga ke e buego lona baeti ba mona ga le sena kereke ya lehae tlong le ikopanye le rona ke a le bolelela ga ke e buo bana a dutse mona chemo gadi ke e buile gafetsa ke rata Moena Neville taba ena pele ke moithuti wa thuta bo Modimo taba ya pele ke ngwana wa Modimo taba e latelang o a tshwana letsatsi ka leng ke mo tsebile dilemo ga e se o fetoile ganyenyane e santse e le Omen Neville motlhanka wa Morena Jesu mme ke nagana obane o na le bosio bo bongwe ke letsitse go mo kopa ga e ba a keke ya gona lenaneo la gae gore tlhekela sebaka go theowa le go rapelela bakudi ba bangwe ba ne ba kena o seng gona le a tseba ya ba mogatsae e monyenyane o arabela mogala mme ke ntse ke koka le mogatsaka morao mane ka yona mme re tlhile re leboa Modimo ka mogatsae e monyenyane le ka lelapa la gae ke gantle gagolo ga o bona moreri le mogatsae ba gema mmoo jalo ka mosa le ka boikokobetso go hwetsa gore kereke le yona e tsamaye gantle go feta dintho di natefala ga matsatsi a ntse a feta na le morata ka pelo yotlhe ya lona ke gantle re bina sefelanyana se re kgalang inkele lebitso la Jesu re fele tlhaso kgaitsedi ga e ba o se tshwere mono bukeng mme re tlile go bina sefela sena sa rona se re kgalang mme ga re bina temane ya pele re batla go retoloa re tsikutlane le ba bangwe ka matsoo ke gantle re fele tlhaso leo lebitso la Jesu Mwana maswabi le tlokotsi Le tla o thabisa le o tshidise Le nke hohle mo yang teng Bitso le ratwang o le monate Tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo Modimo a hlonolofatse Moena le bitso le ratwa o le monate tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo
Let's take this verse now
ha re nke ntimana ena jwale bitso la Jesu ba ina ba namala maoto ai Khosi ya di khosi le hodimo re tla motlotla aeto la rona le fitile Now keke ha baba tsea lebitso le ratwa o le monate tshepo ya lefatshe le thabo ya le hodimo lebitso le ratwa lebitso le ratwa O le monate tshepo ya lefatshe le thabo ya ba hopolang sefelana sa rona sa mehleng ba bakae selebale thapelo ya lelapa le sa se hopolana ha ke Thelma haiba o se tseba ka ba le hlaso ka pa che ha re se lekeng hang ha le so pulina are mo hlomo nka se leka le lona mo se le ba le thapelo ya le lapa Jesu ba tla o kopana le wena Utao babala ka hohle o sili bale thapelo ya lelapa ba tshwara thapelo ya lelapa ba bakae ke botle ha re se lekeng hape ke tla e gotlisetsa hantle ka mona ke rata seo mmogo jwale se sili bale thapelo ya lelapa Jesu ba tla o kopana le wena O tla o babala ka hohle hohle O se le ba le thapelo ya lelapa O morena o ngodilwe mangolong gotwe ba nkile masela le diaprone tse amileng mmele wa Paulosi mme meya e ditshila ya tswa bathong mme malwetse a fodiswa re a rapela o morena ka mokgwa o tshwanang e ke e bonagatswe godima bana bosung bona ga ke a romela ba tlhokang le ba kulang ka ntle mafatsheng kaekae motho o eme mme o shebeletse sena go etsagala ke a rapela ntate o tle o e abe ka lebitso la Jesu mora wa gago amen Jwale ke tla kopa re sa inamisa dihlotsa tsa rona ha Moina Smith wa rona ya theko e thata mane go tswa go kereke ya Modimo eo re mo fumaneng jwalo ka Moina Neville wa rona mona e le motshepei morapedi mohlanka wa Modimo ke tla mo kopa go le kopela mahlonolo go tswela pele vekeng ena Modimo a le hlonolo fatshe go fitlhela re kopana le lona gape Moina Smith Morena. Amen. Tsukutana ka matso le amoetso hape o tla tabernakeleng. Modimo a le hlanolo fatshe.